okunoonyereza okukoleddwa Ssembabule kulaze nti ekirwadde kya Mukenenya yakisinze kuva ku bidduula ebingi mu kitundu ekyo n'ensimbi eziwagabana Ssembabule. Omusasi waffe Nicholas Ssekitende yalina ebisingawo.
Disitulikiti ya Ssembabule ekwata kifo kya kutaano mwezi ezisinga okwegiriisizaamu ekirwadde kya Mukenenya naddala mu bitundu bya Buganda. Amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Jude Kiganda Ssegga yagambye nti ebikolwa bino bisinze kuva ku nsimbi ennyingi eziwala bannassembabule olw'okubeera ekitundu ekyabalunzi ate era abalimi nga buli lwe bafuna ensimbi balowooleza mu kucakala.
Abantu bamu bakozi ate bagasi balina emwani nyingi bakitegeeza buli sizoni basanyuka obulwadde n'obutambula ate n'abantu mu butuufu ebyobupiira n'okwekebeza baalinaako batereza maaso libaala n'omuntu alowooza nti mulamu kudde atenda kugwa munnaabe naye kyandibadde kirungi ne bakyusa ne teekuuma ekebeze bakusanga ng'oli mulwadde andika eddagala.
Kiganda era alaze olw'ennyamivu olw'ebikolwa bino eby'okucakala n'okwegatta ebyetabiddwamu n'abaana abato ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga akaamaanyi okusaabaana ekirwadde. Nyamumyuka wa Muteesa asookera omusawo omutendeke Susan Namukwaya alaze obwennyamivu olw'ekirwadde kino okwegiriisiza ennyo mu ssaza lya Kabaka erya Muteesa, wabula n'akubiriza abantu okwettanira okwekebezanga okumanya we bayimiridde n'abasangiddwa nga balina akawuka kano okutandika eddagala nga bukyali ng'omukkaweefuba anaayambako okulwanyisa ensaasaana y'ekirwadde kino. Lwa CBS FM ey'obujjajja, muzzukulu wa Nduga.